baby, yo. I'll pick you, baby, yeah.
My card,
Samani kwanza dada, jina lako ni Njuve. Kwangwe shala kumekucha, ningependa unitambue. Na moja dogo sana, ila kubwa kwangu mie. Sore kama nitakosa, hisia zangu niwe. Maina ito baraka jina langu, mziki ndiyo kazi yangu. Ila lipo tatizo langu, mapenzi Na mina taka familia yangu, niwe baba nyumbani kwangu. Baby, naomba uwe mwenzangu, tukijenge. And I want to know you. My baby, oh my baby, so let me follow you, oh baby, my baby, cause I want to marry you, oh, yeah. Oh baby, I want to follow you,
Arana, oh baby, Arana,
and I want to know you,
Arana, oh baby,
cause I want to marry you,
Arana,
oh baby, marry you. Waseme kwa honi cha zamani, ata ulipita na nani. Yote mimi sijali, nafsi yangu imeridhia. Hawato amini pindi kwani, nitapokuoa hadharani. Oh mama wa familia yangu, utailea. Tena bila kadi ya mwaliko, ute wataingia. Angi wataona kama loto, ndo imesha kuwa. Gani na kulana kia, ubavu wongo kushoto, mini nangu vigania. Tazi langu, oh, want to marry you. Oh baby, I want to follow you,
Arana, oh baby, Arana.
And I want to know you,
Arana, oh baby, Arana.
Cause I want to marry you,
Arana,
oh baby, marry you. Yawanye uru nyatini
Nyamanye, nyamanye
Kumabo
Nyamanye, nyamanye
Oh baby
Nyamanye, nyamanye
Oh ya Kendo chunyo here mara
Nyamanye, nyamanye
Oh mate
Nyamanye, nyamanye
Oh eh
Nyamanye,
nyamanye Yawanye uru nyatini
Nyamanye, nyamanye
Oh ya
Nyamanye, nyamanye
Oh ya
Nyamanye, nyamanye
Toke ndwa here Oh,